track.
This is the preview from TradesMillionTunes.com.
Zangala cha be my example, I think ati uli be mato. Zangala munga uyonja, nakukula kwatu. Kuli bezo kaniza po kutife tinga kalepo na bantu. Munga lelo, manchi utare. Ati mwananga pwila ni kubangu shule. Daya iyo nzima kumanja ni keke. Nitawi yako yo videte shahe, manchi utare. Nanga pila ni kubangu shule. Daya iyo nzima kumanja ni keke. Nitawi yako yo videte shahe.
Mbana ndelo mba mune ntepela konfeneta. Tati kwa nise ine na makaya andi. Isu vilo mwishi na leno. Mbana ndelo mba mune ntepela konfeneta. Tati kwa nise ine na makaya andi. Isu vilo mwishi na leno. Baba,
Mama told me one thing, never give up. When they beat you down, please pick it up. Dawe yako ili mukufika manje. Then now they don't wanna see you sit at the top. They don't wanna hear you play, wanna see you flop. Ngati sunga ende, okay, crow. Manje na eti
ujude.
Nanga pila ni kubangu shule. Daya iyo nzima kumanda ni keke. Nitawi yako yo videte shahe. Na yeti ujae. Atumananga pila ni kubangu shule. Daya iyo nzima kumanda ni keke. Nitawi yako yo videte shahe. Haba manjelelo. Haba manjelelo ni soja mbeiwe. Ni soja mbeiwe. Haba manjelelo.
From
TradesMillionTunes.com.